Pita, o dono das novidades.
Kaye Mbeshintimba, Lubos. Yagise Kabongo, Fede Loco à l'industriel. DJ Franck, Manche Timba.
Totika te bale oyo ba bebe bazo sukole dindisa biso tokuba deja na bolimo ayo kaye mbeshe temba pene 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 o pene 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 o
pene 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 kaye mbeshe temba
Gay Mamadou la bieur de luxe Freddy Batanga security guard boss mwana maye
Ndokia ya kamoto liboso na matanga Sangwe convaincre yete ilfa mona ki mona meso
Bolingo e gubina note oh oh Bolingo nandimite kufito Banaki yango biso mibale oh Ifoto boma yango biso mibale kaka Tose kwisa yango biso mibale oh
Tuyokana kabo yete kayembe shente mama Motema nange sali ya oninye Motema nange sali kaye meninye Motema nange sali kaye meninyo Motema nanga mawa ikomi osenye
Pene 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 wo
Papi Chako na Etats-Unis
Pene 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 kaye meche dema
Motombongo zola la zoko ma de plus en plus motombongo Banga ma ebeleo
Mawa
Mobola zobo manzoto meki mobole zoti kayeteo Livuti mokeo Livuti moke Livuti moke
Edi Masidi, Ale Masidi
Mawa
Bolingo enyokola na minge gotika nga kimye mokolo nini na bunda bitu mabutu pe muyi Kaye mbeshe ntemba yo kangata mwana
Serge Kachila
Malheureuse, malheureuse Malole yo yo yo, malole oh Malole oh, malole oh
Mike Mutul
Chéri oza wapie Kaye mbeshe ntemba oza wapie Chérie, ma osa wapi
Kaye mbeshe ntemba osa wapi
Koti sanga na kati ya motema no tika kotambwisa nga pene nango Pene pene o nango Barichete nyoso mokili oyo eza na kulutu se moko Eza satisfaction ya motema Yangai moteme ekomi osenye mpona yo Kaye mbeshe ntemba ya kaokeli Yangai moteme tondi bampota mpona yo Pene 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 pene
Clarisse JHK
Pene 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 pene
Jires New Blaze
Pene 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 kaye meshe tema Pene 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 kaye meshe tema
Alain Sekimonyo Eve Boutique, le temple de la mode à pointe noire chez Madame Ibarra Kebaka ya machine à soupe. Paola Mouzila la Gabonaise, Laetitia la Gabonaise.
Aïe passe kinga.
Batou ba mona ki bise mona biso. Lion a outi ko ganga. Yo kani te boa kangi zela mokona mawananga. Ezo mona na lokola zolo na kati elongi.
Ursule
mona biso lion a outi kogana
Yokanite kwa kanite la moko na mawananga Eza mona na loko la solo na kati elongie
Roger Nyenge Swaga
Chende maza wapie Kayembe nangoza wapie
Gi ewa mokonzi ya Grenoble
Alengombo na Londre apokalipse bela Yala no batibuka extreme Lipasa bambongo na Jobourg Papa Lucien Eko Fopa Pidje Melase Edi ilanga bienveni Bobanza Alembo lenge siluba diata Papi Kivuvu Magdedi Malambu Vieboula Mobalia Patricia Kiana
Casse Potongo l'enfant propre du Jobourg
Na Chali Toko Patrick Ilanga na Zolele
Nadia Pai Pai Mbayo Sila Bouli Poiti 3 fois Sarko Les patrons des Golden Diamants Christelle Ntesalova Rachel Maninga Exotique na Argenteuil
Patrick Kimbuta Ive Ikote José Ikote
Katoko Sozino Angola Ikomi Poto Claude Mossai Événement God bless Excellency Honorable Dan Etete Yuyu Clinton Abidjan Les valables pastorales Trésor Mokuna Roger Sunga Renata Konde Mutara Adoso Misongi Gigo Kaina Riga Mayala Papa Nanoa Jibi Luengo Patim Bemani Fils Edumu Fanny Kaosi Trésor Ngando Benito Miranda
Bye Basse Kinga Batuba Mona Kibise Mona Biso Lion Aouti Koganga Yo Kani Tepua Kani Zela Moko Na Mawananga Ezo Mana Na Loko La Solo Na Kati Elongie
Tony Pindi François Petit Nama Manik Seka Zimaf Mafuta Oli Mandarin Prince Nganzeli Fanny et Farah Mwamba, Sonia, Leila, Japri, Nathalie Smith, Mushka, Patrick Bachelor, Ultra Sexy, Amadou Soulé, Benito de Londres,
Isaro Kabala Merveille, Michokoton Fiamma,
Aïe Basekina,
Ezaka Kabatuba, Mona Kibisengo, Nabiso,
Lion Aouti Kogana,
Mongole, Yokanite, Pouakaninzela, Mokona, Mawananga, Ezomona, Loko, La Zolo, Nakati, Elongie.